Esawa bweri batuze ngowulirako ye okundaba onyamba nga mukwano nongamba nenonya ekyokkola bwe bulijja ngowulira onkoye nga n'omutima tegukyandiko onyamba nga mukwano nongamba nenonya ekyokkola zolusinko wane ngamba kanguveko ebyokulinda ng'omuntu gwezikwaza ekiŋumya nezigala nga ninda lwakuba omutima gwange guliyo gyosula naye mukwano nkwagala nyo nkwagala nyo 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 kwagala nyo mukwano kwagala nyo nkwagala nyo 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 kwagala nze kwagala nyo mukwano kwagala nyo nkwagala nyo 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 kwagala abantu balina emipango babeera bakugamba ndi muzi wa misango amazima ekibatawanya obwongo babeera baagala kubeera bwowooli abantu nga balina emipango babeera bakugamba nti ndi muzi wa misango amazima ekibatawanya obwongo nabeera baagala kubeera kawowooli zolusinko wane ngamba kambiveeko ebyokulinda ng'omuntu gwezikwaza ekiŋumya nezigala nga ninda lwakuba omutima gwange guli eyo gyosula naye mukwano nkwagala nyo nkwagala nyo 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 nkwagala kwagala nyo mukwano nkwagala nyo nkwagala nyo 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 nkwagala nze kwagala nyo mukwano nkwagala nyo nkwagala nyo 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 nkwagala Katonda yatwala obudde n'akuŋŋaanya obulungi bwonna n'abuwumbawumba n'abugatta bwonna n'abuteeka ku ggwe Katonda yatwala obudde n'akuŋŋaanya obulungi bwonna n'abuwumbawumba n'abugatta bwonna n'abuteeka ku ggwe amaaso go malungi bw'otunula gwe bw'oyogera obanga ayimba Mukwano oli mulungi nnyo mu bulungi mukama teyakuseera ndi munnafunza maanyi ganzigwamu sikyayinza nakunoonya mulala n'amaaso gandaga ggwe nti ggwe asinga sisuubira nti gaali galimba solusinko wane ngamba kambiveeko ebyokulinda ng'omuntu gwezikwaza ekiŋumya nezigala nga ninda lwakuba omutima gwange guli eyo gyosula naye mukwano nkwagala nyo nkwagala nyo 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 nkwagala kwagala nyo mukwano nkwagala nyo nkwagala nyo 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 nkwagala nze kwagala nyo mukwano nkwagala nyo nkwagala nyo 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 nkwagala ngowulirako ye okundaba onyamba nga mukwano nongamba nenonya ekyokkola bwe bulijja ngowulira onkoye nga n'omutima tegukyandiko onyamba nga mukwano nongamba nenonya ekyokkola zolusinko wane ngamba kanguveeko ebyokulinda ng'omuntu gwezikwaza ekiŋumya nezigala nga ninda lwakuba omutima gwange guli eyo gyosula